by a fine beauty now.
Westside Music,
you already know
that.
Why kid you? They call me Billy Ketile Wena. Latile Wena. Moya Ketile Wena. Latile Wena. Only way my population. So Kavata Nika Kasha. Kusa Kupuma Nakulata. Nakulata.
Kulina kona kukusia. Kiwe na yeni ratana nikosha kukusia. Never mind kamoni kula tezi. Lawo ya sola ukakafanu itezi. Lawa wana kiwa wangata maeta. Wawalo shwela muna kaofela korufita. Konwa nili kukusia mweni telombita. Ikali laisike mwa watela maheta. Lawo ya luna kwezo era kikwa ole. Munyako walila tochale fao kwa olu ile. Mukiti wali nyalo korufita malusika. Nyakalo yote ni kwa sichalo kukuwaka.
Mana uchichangi makala lifasi ulufuma nekapo alifela. Machane yo alavu kaofela nalifela. Balansa alavu mozi vela. My baby kuzwa kuwe na akusa nalikazende. Kulisi fele fana hana nili ege. Nilifuma nifari kupola kashangwe. Kono michava vuzuma. Vota kona don't care cause one latter better. Cause mangomo kwa nela. Nela oh bit ke fela wena bobi.
Pero ketile wena latile wena. Kusa kupuma na kulata. Na kulata. Tukutuku free mind. Free mind the baby. Free mind. Free mind the baby. Free mind. Free mind the baby. Baby we no follow low. Free mind. Free mind the baby. Free mind. Free mind the baby. Free mind. Free mind the baby.
Samacha Records.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.
Oh, yeah,
yeah, yeah. Oh, na 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 na.